sauti ya mapema. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana mana bila wewe, sisi vijana tuangamia. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana mana bila wewe, sisi vijana tuangamia.
Miadarati etumaliza, oh, pamoja na anasa. Tuangamia miadarati etumaliza, oh, pamoja na anasa. Oh, tuangamia, tumtegeme Mungu, tumkimbilie Yesu, tumtegeme Mungu atuokoe. Tumtegeme Mungu, tumkimbilie Yesu, tumtegeme Mungu atuokoe.
Hey, Mungu we, turumie vijana na utepushe na madawa ya kulevya. Hey, Maulana, tusaidie vijana na utepushe na mauti ya mapema. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana mana bila wewe, sisi vijana tuangamia. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana mana bila wewe, sisi vijana tuangamia.
Dadangu amekuwa tasa, ndugu yangu naye hana nguvu za kiume. Wengine ni wagonjwa, wengine ni pungwani, wengine ni watumwa wa madawa za kulevya. Wengine ni wagonjwa, wengine ni pungwani, wengine ni watumwa wa madawa ya kulevya. No drug abuse, no drug abuse, no drug abuse, drug abuse. Ah, no drug abuse, no drug abuse, no drug abuse, drug abuse. Ah, let's serve the Lord, let's serve the Lord, let's serve the Lord, serve the Lord. Youth, let's serve the Lord, let's serve the Lord, let's serve the Lord, serve the Lord. Youth.
Proverbs chapter 3 verse 7 and 8, it says, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. It is health to your flesh and strength to your bones. Praise the Lord.
lishe na madawa ya kulevya. Maulana, tusaidie vijana o, na utepushe na mauti ya mapema. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana o, mana bila wewe, sisi vijana tuangamia. Nyosha mkono wako, tukomboe vijana o, mana bila wewe, sisi vijana tuangamia.